abakulembeze mu district ya Kalangala beraliikirivu olw'ebitongole bisatu ebibadde ebisaale mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya n'obutabanguko mu maka okwabulira district eno. Omusasi wa Fedaudi Sekayinga alina ebisingawo.
Ombaka wa President Fred Badda weraliikirivu nti abaka basanyusibwa mu district eno siba kufuna ku bwenkanya bw'ebitongole ebibadde bikola kyonna ekisoboka kati byabulidde district eno.
Tumaze ebbanga lya myaka egiwerera ddala nga bayamba ku bantu bandi okubatambuza, okubatwala mu malwaliro, okubafunira amabaluwa, okubatwala ku poliisi, okubafunira abalooyi ababawolereza. Obulamu bubadde bugonze nga buteredde, abeetaaga okuddaabiriza, okubudaabuda nga nabo babazimbidde we babeera, abaana abakoseddwa n'okubayigiriza emirimu egy'okukola egy'emikono nga bavudde eri mu community. Ebyembi ebitongole nga bisatu ebyo byonna biwundiseeko emirimu gyalyo okulekulira ebizinga.
Ye ssentebe wa district Rajab Semakula agamba nti yadde embeera egenda kubakaluubirira, balina essuubi nti minisitule y'ebyobulamu yandibaweereza ebitongole ebirala okubataasa.
Olwe tufuna bwe tuyita implementing partner, gavumenti ekendeeza ku IPF indicative planning figures. Kakati bannaffe abafezinga out abafuluma abasinga obungi ebiseera byabwe bye balina okukola ne Kalangala district biweddeko, naye district ebeera ne budget yaayo egenda okukola mu eri ezo newankubadde oluusi ebatemala. Kakati buli kitongole ze kifezinga out ne kifuluma ate ministry ebaako n'ebitongole ebirala byesindika mu district eyo.
Kulakina9@CBSFM Emmanduso, ZDavid Sekayinga, wano mu bizinga ebyesese.